auparavant na, 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 son yeah. numéro.
Hey, kale kwa ingo kusaga oruna kule yankubire simu nali simu manyi era na mugamba nti wrong number yanyonyola natotola na inga mbutufu simtegera konze okay osanga bwe najjukira nakukubira yajikuba nga njifuula bize lwenji kutenga mugamba sorry naye teyatya bambi yalemerako kumbe babu walimu ekyama bwe nayitanga wrong number hey, kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 olumu namuvuma kuba nali nkoye okuntawanya ng'akanda kwetonda wabula olumu neebuuza ti omuntu atanvumangako ata okwekufunamu ekisa wabula natandika mpola nga lwata kubye nninga mu misinga nga lwenji kubye natakwata mu butuufu kinnuma nnyo 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 bwe nayitanga wrong number hey, kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi kuba omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 nkizudde okufuna omukwano gwa ddala kuba kutoba zono wange engeri gye twefuna yewunyisa betwalina okusembya ate bye twasooka ng'okwevuma bambi bwe nayitanga wrong number hey, kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 bwe nayitanga wrong number hey, kati ate my right number nkakasa kyali kyatondebwa nga tulina kuba ffembi kubanga engeri gye twefuna yasukka we nali nsuubira mu butuufu kyali kyategekebwa nga tulibeera ffembi omuntu gwe neevumya okubanga kati mwagala nnyo 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 nnyo.